Tedros waxa uu ka adkaaday Dr. David Nabarro oo Britain u dhashay iyo Dr. Sania Nishtar oo ah dhakhtarad wadnaha ku takhasustay oo Pakistan u dhalatay. Waxay ahayd doorasho xiiso badan oo ay codad qarsoodiyaha ay ka dhiibanayeen 185 xubnood oo WHO ka tirsan. Wasiirkii hore ee caafimaadka Ethiopia ayaa khudbad ka jeediyey madasha doorashada ka dhacaysay ee Geneva, Switzerland. Waxa uu sheegay in Afrika aysan weligeed noqon madaxa ugu sarreeya ee WHO, ayna hadda tahay waqtigoodii islamar ahaantaasina isaga sidaasi lagu doorto. Waxa uu ka dhawaajiyey sababta keentay inuu isku soo sharaxo xilkaasi.
When I was 7 years old, my younger brother died.
Markaan 7 jirka ahaa, walaalkayga iga yar ayaa u dhintay mid ka mid ah cudurrada dilaaga ah ee Afrika. Si fudud bay taasi igu dhici kartay. Nasiib cad bay ahayd inaan taasi ka badbaaday. Nasiib cad. Waxaan hortiina u taaganahay maanta inaan noqdo agaasimaha hay'adda caafimaadka adduunka. Tedros Adhanom ayaa sidoo kale waxa uu ka shanqariyey waxa uu qaban doono muddada uu xilka hayo.
I have dedicated my life to improving health.
Waxaan nolosheyda u huray inaan tayeeyo caafimaad, nusqaamiyo kala sareynta, inaan ka caawiyo dadka meel kasta inay ku noolaadaan nolol wax soo saar leh. Ballanqaadkaasi ayaa i waday nolosheyda oo idil. Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom ayaa sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in uu mudnaanta siin doono arrimo dhowr oo caafimaadka ku salaysan.
I will work tirelessly to fulfill WHO's promise of universal health coverage.
Waxaan si daal aan lahayn uga shaqayn doonaa inaan fuliyo ballanqaadyada WHO ee daboolidda caafimaadka caalamiga. Waxaan xaqiijin doonaa in la helo ka jawaabid dhaqso badan oo caafimaadyada degdega ah. Muhaad Daahir Faarax oo ay mar soo wada shaqeeyeen agaasimaha cusub ee WHO ayaa VOA la wadaagtay waxay ka taqiin Tedros.
Run ahaantii Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa weeyaan doktor ku takhasusay dhinaca caafimaadka, laakiin technocrat ba Ethiopia laga yaqaanaa. Waa nin aad shaqada u jeclaa, waa nin ku dhashay dalka Ethiopia deriska yihiin Eritrea 1956 waa 20 jir weye da'diisu. Hadda wuxuu kasoo shaqeeyey qaybo kala duwan. Runtii waa nin yari ku galay shaqada. Markii ugu horreysay jaamacaddii Asmara University ka qalin jabiyey isagoo yar ayaa wuxuu kow kala bilaabay inuu la shaqeeyo wasaaraddii caafimaadka ee dalka Ethiopia waqtigii dergiga, waa 1986. Markii ugu horreysay waxaa loo soo magacaabay inuu noqdo agaasimo waaxidka wasaaradda caafimaadka u qaabilsan gobolka Tigreyga ee kasoo jeeda. Waa nin Tigreya wey, Dr. Tedros. 2003 waxaa laga dhigay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Ethiopia. 2 sano markii uu joogay, labadii kun iyo shantii waxaa loo magacaabay inuu noqdo wasiirkii arrimaha caafimaadka ee dowladda Ethiopia.
Moha oo sidoo kale mar noqotay gudoomihii ururka suxufiinta Afrika JAR ayaa waxa ay sidoo kale ka hadashay waxay la tahay sababta uu Tedros xilkaasi ugu guuleysanayo.
Runtii Dr. Tedros ma ahayn Ethiopia uu ka dhashay, laakiin wuxuu ahaa nin aad u hanweyn oo magaca Afrika iyo qadiyadeedii aad uga dhex muuqato. Wuxuu aad iyo aad uga dhexlay taariikh badan, Malle Zanawi oo gacanyaro u ahaa in badan, oo marka Afrika laga hadlayo qaarada, qof magaceeda jecel, qof inay horumarta jecel, arrimaha dhaqaalaha, arrimaha caafimaadka si guud uga hadlo midaynteeda iyo koruqaadisteeda ayuu ahaa. Haatan wuxuu aad u ballanqaaday inuu arrimaha dhaqaalaha ee guud ahaan horta WHO da dalalka memberska dhaqaalaha ay bixiyaan ay geliyaan membershipkoodu WHO da ama hay-addan caafimaadka inuu kor u qaadi doono, inuu asxaab kale u samayn doono, in contribution badan la gelin doono.
Agaasimaha guud ee WHO Tedros ayaa la filayaa inuu xilka la wareego July 1.